to do, daddy.
I keep cut out, daddy.
You know, daddy.
I keep and out, daddy.
Function way na jia jia.
Pose.
Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu wala. Tamu wala. Mama tamu wala. Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu wala. Mama tamu wala. Mama tamu wala.
Mwondoko wako tamu wala. Ukiniguza tamu wala. Na tukicheza tamu wala. Tamu wala. Tamu wala. Eti baby anapenda. Anapenda njaro za kipole pole. Yani mwendo wa kobe. Kobe, kobe, kobe. Kashirika napenda. Katumaya ina tu soseji. Alafu mwendo wa kobe. Kobe, kobe, kobe. Na mwaga jasho, sho, sho. Natokwa na pepo, po, po. Chote kama ya Ronaldo, do, do. Ngozi ulivo nyoka, malaika, my darling. La, 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 la.
Unavonita kwa besti, my darling. Nasikia tu pepe, kama resource.
Kwa baby my lady. Tamu walai. Tamu walai. Mama tamu walai. Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu walai. Mama tamu walai. Mama tamu walai.
Mwondoko wako tamu walai. Ukiniguza tamu walai. Na tukicheza tamu walai. Tamu walai. Mtoto nataka tucheze tu by Buddha. My Muna hataki pressure. Oh my lover.
Oh baby. Ukinikuza wanitia haya.
Haya.
Na unapokata chumbani mama. Unanimaliza. Ay mama mama. Uwanimada mama. Uwanimaliza mama.
Itabidi wafunge virago. Warudi walikotoka.
Chinde pepo mbao.
Unavonita kwa besti my darling. Nasikia tu pepe. Kama resource. Mti pepe. Nasikia tu pepe. Kuruneti.
Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu walai. Tamu walai. Mama tamu walai.
Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu walai.
Tamu walai.
Mwondoko wako tamu walai.
Ukiniguza tamu walai. Na tukicheza tamu walai.